Isithombe sesine. Ukuwa kwezindonga zaseJericho. Joshua 5, verse 13 to 7, verse 1. Abantu bakwa-Israeli bakanisa eKhanana eduze kwedolobha laseJericho. UNkulunkulu wathi kuJoshua, "Bheka nginikela iJericho ezandleni zakho, kanye nenkosi namabutho ayo. Zungeza idolobha namabutho ahlomile ukwenza lokhu izinsuku eziyisithupha." Abafundisi abayisikhombisa bathathe amacilongo phambi kwe-arki kaNkulunkulu. Ngosuku lwesikhombisa zungeza idolobha izikhathi eziyisikhombisa, nabafundisi beshaya amacilongo. Uma uza umsindo wabo, shaya kakhulu icilongo bese uthi abantu bamemeze kakhulu. Ngaleso sikhathi izindonga zeJericho zizowa. Abantu bonke bazokhuphuka. Abesilisa bangene phakathi. UJoshua nabantu benza njengoba uNkulunkulu ebayalile. Izindonga zeJericho zawa kwathi u-Israyeli wathatha idolobha. UNkulunkulu watshela u-Israyeli ukuthi bangatshontshi lutho. Kodwa indoda eyodwa u-Akhani akamlalelanga uNkulunkulu. Sizonitshela ngaye ekuhambeni kwesikhathi.